pakawe unantosa au sababu mapini stashika au sababu mapini stashika jawabu bado sijapata kabisa kipi chafanya pakawe unantosa au sababu mapini stashika au sababu mapini stashika nilichofika mpaka kwenu mimi nikatangaza ndo waishi na mi wazazi walikubaliana na mi atabuwe utaki nithamini hivi kwa nini moyo wangu unaumiza nikupeni mlalo tansikiliza tasisikia nyimbo na kupembeleza we
mbuna mimi nishakuiliza yangu toka moyoni we utaki nielewa mimi mbuna mimi nishakuiliza yangu toka moyoni we utaki nielewa
kama sauti tayari sishasikika basi nakomba vipi kalme itika njoo kwangu bila kusita na mina imani moyo wangu utafarijika kuku nishatara wala sitokwaya kusema kwamba nakupenda sana ukiniona fara mitasema inshallah sababu tu I love you mama kuku nishatara wala sitokwaya kusema kwamba nakupenda sana ukiniona fara mitasema inshallah sababu tu I love you mama na tena nilichofika pata kwenu mimi na tena nikatangaza ndoa uishi na mimi na tena nilichofika pata kwenu mimi na tena nikatangaza ndoa uishi na mimi
Chipensi. Mimaza kuna mawazo mingi sana yule. Shimi chiku